Kun sagale bilisumma Oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii galgala kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faanatu an baarantu gadaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafata. Dhaabuleen siyaasaa mirga hiree murteeffannaa ummatootaatti amananii fi mirga dimokiraasii fi bilisummaa ummatootaaf qabsaa'an 5 walgayii onkoloolessa 22 hanga 23 bara 2015 taasifataniin tumsa bilisummaa fi dimokiraasii ummatootaa ijaaramuu labsanii jiru. Dhimmoo kanarratti gaafiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo fi dubbi himaa dhaabaa jaal toleeraa adabaa waliin taasifne oduu taansinee isin biraan geenya. Waa'ee dhuma ijaaramuu tumsa bilisummaa fi dimokiraasii ummattootaa kanarratti bakka bu'oota dhaabota tumsa kana mallatteessanii keessaa adda bilisummaa biyyoolessa Ugaadeen, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa akkasumas sochii bilisummaa ummattoota Gaambeellaa waliinis afaan Amaaraatiin gaafii fi deebii taasifnee jirra. Hiikaa isaa immoo itti aansinee isin biraan geenya. Akka inni raawwateen xumura qophii keenyaa irratti waggaa 27ffaa sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan tumsa waldaan dubartoota Oromoo biiftuu ganamaa biyya Kaanaadaa Toroontootti taasise kutaa xumuraa isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduu sa'aatii kanaaf qabannettan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhageessifnaa oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sosa'u tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhateen 8 ol hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaas booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ajaji waboo godina baha beekse. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo onkoloolessa 21 bara 2015 godina Harargee baha ona baabbilee araddaa ganda boonayyaa jedhamutti lola waraana bilisummaa Oromoo fi diina gidduutti gaggeeffame irratti loltoota diinaa irraa 4 ajjeese. Sadi ammoo madeessuudhaan injifannoo galmeessuu ajaji waboo godina baha Oromiyaa beeksisee jira. Lola kanarrattis meeshaalee waraanaa kanneen akka qawweelee AK-4 booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolches ibsameera. Haaluma walfakkaatuun onkoloolessa 20 bara 2015 achuma godina Harargee baha ona Guraawwaa magaalaa Guraawwaa keessatti basaasaa wayyaanii yeroo dheeraaf uummata Oromoo naannichaa hiraarsaa ture Abdallaa Yahayyaa jedhamu irratti humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen du'aan akka adabe ajaji waboo baha Oromiyaa oduu tarkaanfii nuun gaheen hubachiiseera. Umnoota diinaa farra ummataa ta'an waraana lukkeelee basaasotaaf dabbaloota wayyaan irratti tarkaanfiin bakka iyyuutti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'u ajaji waboo baha Oromiyaa beeksisee jira. Dhaabonni walabaa shan kanneen mirgaa fi bilisummaa ummattoota isaaniif qabsaa jiran walitti dhufanii tumsa bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa ijaarrachuu labsan. Dhaabonni walta'insa tumsa bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa People's Alliance for Freedom and Democracy ijaarratanis Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaama, Sochii Bilisummaa Ummattoota Beenishaangulii fi Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa akka ta'e ibsa gaazexaa tumsichi baasirraa hubachuun danda'ameera. Walga'iin tumsaa kunis onkoloolessa 22 hanga 23 bara 2015 biyya Norweey magaalaa Oslootti kan gaggeeffame ta'uunis barameera. Tumsi bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa hojiiwwan dipiloomaasii odeeffannoof kanneen biroo gaggeessuun aadaa faallaa dimokiraasii jiru jijjiiruu fi sirna abbaayirra Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu irratti kan hojjetu ta'uu ibsi kun ni hubachiisa. Tumsi bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa ummattooti cunqurfamoon impaayira Itoophiyaa keessa jiran cunqursaa mootummaa Itoophiyaatti xumura gochuuf tumsichatti akka makamanii fi deeggarsa barbaachisu akka godhan waamicha isaa dabarseera. Hawaasni addunyaas mootummaa wayyaanii seeraan ala aangoorra jiru gargaaruu irra ummattoota sirna kanaan dararamaa jiran gargaaruu akka qaban waamicha isaa dabarsee jira. Dhumarrattis mootummaan Itoophiyaa mirga namummaa akka kabaju seeraaf akka bulu karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jiru furmaata akka fidu akkasumas sochiilee jeequmsa uuman kamirraayyuu akka of qusatu waamicha isaa dabarseefii jira. Dhaggeeffattoota keenya ijaaramuu tumsa bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa kanarratti bakka bu'oota dhaabota walta'anii walga'ii kanarratti turan sagaleen bilisummaa Oromoo haasofsiisee jira. Oduuttaan sineesinii dhiyeessina. Mootummaan Abbaayirree Wayyaanee ummata Oromoo fi ummattoota ollaa isaa waliin shira walitti bu'iinsaa xaxaa jiru jabeessee akkatti fuufee gabaasaaleen bahaa jiran saaxilan. Oduun argannee akka hubachiisetti daangaalee Oromiyaa garaagaraarratti shira walitti bu'iinsaa mootummaan wayyaanee ummattoota ollaa walii jiraatan gidduutti xaxeen namoonni hedduun lubbuun darbuu fi qabeenyi barbadaawaa jira. Akka kanaan baha Oromiyaa godina dhiha Harargee ona Hawwii guddinaa ganda Eelsaa jedhamu keessatti shira walitti bu'iinsaa dabballoonni wayyaanee Oromoo fi gosa Somaalee Hawwiyyaa gidduutti xaxaniin ilmaan Oromoo 8 du'anii akkasumas kanneen 6 ta'an madaa'u. Kana malees Somaalotarraa namoonni 7 du'uu fi kanneen 5 ta'an ammoo akka madaa'an beekamee jira. Gama biraatiin ammoo naannoo Somaalee godina Jijjigaa ona Tulluu Galeedii fi godina Harargee Lixaa ona Cinaaksan ganda Duwwaa 3 daangaa irratti walitti bu'iinsa dhalate irratti dubbicha kan qabsiise Adabuu Maqaa jedhuun poolisoota federaalaa fi humni waraanaa magaalaa Baabbileetti wal arganis isaanumti ofii isaanii otoo waliin galiin akka walitti garagalanii wal jeeqanis ibsameera. Kun kanaan otoo jiru godina kaaba Shawaa ona Minjaar Shankooraa ganda Amooraa Beet jedhamu irraan shira walitti bu'iinsaa mootummaa murna bicuu wayyaanee xaxeen uummata Argoobbaaf Oromoo Karrayyuu jidduutti walitti bu'iinsi dhalate miidhaan akka dhaqqabe addeeffameera. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namaa darbuunis beekame jira. Oduu gama biraatiin ammoo bulchiinsa naannoo Gaambeellaa ona addaa Itaangii ganda Abdootti walitti bu'iinsa kanaan dura uummata Nuweerii fi Anyoo gidduutti dhalatee ajjechaa raawwatameef beenyaan kaffalamuu qaba kan jedhuun walitti bu'iinsa yeroo 2ffaaf dhalateen namooti 2 ajjeefamanii miseensi humna addaa poolisii tokko ammoo akka madeeffame beekamee jira. Sabboontonni Oromoo maadhee diddaa dhaloota qubee jalatti ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi waraana bilisummaa Oromoo cinaa kan dhaabbatan ta'uu beeksisan. Oduun nu dhaqqabee akka hubachiisetti sabboontonni Oromoo miseensota maadhee diddaa dhaloota qubee jedhamu jalatti ijaaraman walitti dhufuun marii godhataniin qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessanii kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Cunqursaa sirna Abbaa Irree Wayyaaneen uummata Oromoo irra gahaa jiru irratti marii bal'aa erga taasifatanii booda ibsa ejjennoo qabxiilee 9 of jalaa qabu baafatanii jiru. Ibsa ejjennoo baafataniin akeekaa fi kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo garaa guutuun itti amanuun ofitti fudhachuu qajeelfama fi dambii dhaabichaafis bitamuu fi hojiirra oolchuuf wareegama feesisu hundaa baasuudhaan kan sossoan ta'uu addeessan. Sabboontooti miseensonni maadhee diddaa dhaloota qubee dabaluunis irreef gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo humna beekumsaaf qabeenya qabnuun ni tumsina cunqursaaf dararaa mootummaa wayyaaneen uummata Oromoo irraan gahaa jiru. Nugaye jechuun kutannoodhaan tokkummaan kan dura dhaabbatan ta'uu beeksisan. Maqaa maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa kan jedhuun shira saamichaa duula aadaa Sena duda afanif enyuma oromo balesuf motumana bayre wajani gage sajiru jabe sani kambala lefatanife durat abbatan tau ubachi sanirum. Kanamales dalagashra makaijar samane sera ala digujerun wajani opidion ummat oromo lafaf kesara buk ase hirar sajiru kamorman tau ibsani. Ida revicha ajje chafi biyabak achifamu sirna wajani etin oromo ratira watamajru jabe sani balale fatanirum. Magalana kamte kesa manen daldala lamile oromo ibbatak kofi shantama oltani heye madaldalan kaban kanjetun chufamuk eron saatilim. Onkolole sa digdamilama barakumala mafkulasham magalana kamte gandota duwa sa difi duwa torba kesa manen daldala lamile oromo ibbatak kofi shantama oltan maka eye madaldalan kaban jetun jumlan chufamani abotin kabe nyafi umani magaliti rakkacha jirachu gabasan kero saatile jiram. Hoteloti manneen nyaataa fi dhugaatii manneen shaayii fi buna kaafeewwan manneen raabsaa dhugaatii gosa garaa garaa manneen dabbasaa itti sirreeffatanii fi dukkaanonni adda addaa magaalaa naqamtee keessa eeyyama daldalaan qaban yookiin eeyyama daldalaa hin haaromsine golgaa jedhuun cufamanii akka balbala isaanii irratti waraqaan saamsameera jedhu maxxanfametu ibsame. Dabbalooti sirnichaa magaalatti warreen miseensummaa fudhachuu opiidiyoo didanii fi filannoo kijibaa wayyaanii caamsaa dabre irratti sirnichan filanne maqaa heeyyaman qabdan jedhuun manneen daldalaa isaanii irratti cufuu yookiin ammoo heeyyama daldalaa yeroon baafachuu dhabdan jechuun goolaa akka jiranis jiraattota magaalaa naqamtee waa beeffachuun qeerroon gabaaseera. Kana malees abbootiin qabeenyaa manneen daldalaa irraa cufamaa jiru heeyyama daldalaa baafachuu yookiin haaromfachuuf waggaa dhaqan dabbalooti wayyaanii opiidiyoo magaalatti gunaa yookiin mataadhaan isaan rakkisaa akka jiranis bira gahameera. Tolosaa Waggaarii, Raqiiq Akliiluu, Tasfaayee Wandaafiraash, Asaffaa Baqqalaa, Roomaan Tasfaayee, Eelsaa Barihee akkasumas Imiruu kan jedhaman dabbalootaa fi lukkeelee wayyaanii lammiilee Oromoorra mataa fudhatuun saamaa fi saamsisaa jiran keessaa isaan muraasa. Mootummaan wayyaanii olola dharaa adda bilisummaa Oromoorratti oofuuf fiilmii qopheeffataa jira. Mootummaa wayyaanii namoota Oromoo ta'an tokko tokko kanneen of hin beekne fi garii ammoo kara dhaba danqamuun dhaaba TPDM keessatti qabamanii turanii hoogganaa dhaabichaa kan ture Mollaa Sagidoom waliin wayyaaneetti harka kennatanii turan mootummaa wayyaanii miseensota adda bilisummaa Oromoo fakkeessee dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti akka ololaniif akkuma bare fiilmii qopheeffataa akka jiru hubatame. Oduun arganne kun akka hubachiisutti sirni wayyaanii duula olola dharaa fi fiilmii kijibaa qopheeffate adda bilisummaa Oromoo irratti oofuu aadeeffate itti fufuun miseensota adda bilisummaa Oromoo fakkeesse Oromoota tokko tokko warra of hin beekne dhaaba TPDM seenan garii ammoo karaa dhabaa fi haalan taaneen dhaabicha keessatti qabamanii turanii wayita hoogganaan TPDM Mollaa Sagidoom wayyaaneetti ganu duukaa galan miseensota adda bilisummaa Oromoo fakkeessee buufata leenjii poolisoota sandaafaatti walitti qabe akka adda bilisummaa Oromoo irratti ololaniif fiilmii dharaa irraa qopheeffataa akka jiru bira gahamee jira. Oduu xumuraatiin guyyaan ayyaana alaabaa wayyaanee barattoota biratti otoon kabajamiin hafuun gabaafame. Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti guyyaa kabaja alaabaa wayyaanee irratti barattooti dhaabbilee barnootaa olaanuu fi sadarkaa gadii gaaffilee mirgaa finiinsaa turaniin ayyaanichi otoon kabajamiin akka hafu taasisuun barameera. Barattoonni yuunivarsiitiilee Adaamaa, Amboo, Finfinnee, Haramayaa, Bulee Horaa, Wallaggaa fi Gondar keessa guyyaa kabaja alaabaa wayyaanee yuunivarsiitiilee kanneen keessatti kabajame irratti gaaffii mirgaa kaasuudhaan akeeka ayyaanichaa fashalsuu maddeen gabaasaniiru. Diddaadhuma barattootaa kanaan wal qabatees hanga ammaatti haalli baruu fi barsiisuu akka danqamee jiru ifa ta'eera. Inumaayyuu mooraa yuunivarsiitii Gondar keessatti barattoonni sagalee diddaa mootummaa wayyaanii hin barbaannu jedhu dhageessisuurraa sirnichi yaaddaa akka jirus ibsameera. Kun kanaan otoo jiru onkololeessa 19 bara 2015 godina kaaba Gondar oona Armaacoon magaalaa Tikil Dingaay manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 2ffaaf qophaa'ina Limaat Barrii fi Salaamitti barsiisootii fi barattooti ganama erga alaabaa fannisanii booda gara mana isaaniitti deebi'anii as mana barumsaatti hin deebi'in jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isinii tamsa'u qophii keenya galgala kanaati. Kopin Kenya, Meter Bandi Kudaja, Kilherzi, Koma Kudatorbafi, Ibajafi, Sodomaratisini, Tamsa Ajira. Abolen Siasa, Mirgahire Murte Fanna, Ummatotat Amananifi, Mirga Demokrasifi, Bilisumma, Ummatotaf Kausanshan, Walgai, Onkololesa, Digdemila Mahanga, Digdemisadi, Barakola Mafi Kudashan, Tasifatanin, Tumsa, Bilisumma Fi, Demokrasi, Ummatota, Ijaramu, Lapsani Jiru. Imu wakanarati gafif debi, misen sakore hojira wachiftu adda bilisumma oromofi dubbi hima daaba jal tolera adaba akkasuma simmo daaboli tumsakana mallatte sankesa adda bilisumma biyolesa ogaden akkasuma si adda bilisumma biyolesa sidama fi sochi bilisumma ummata gambella walin gafifi debi taasifne akkattanuti waldura duban sinide esina ammalle nufana bua.
Misensa kore hojira wachistu adablisumma oromo fi dubbihima adablisumma oromo jal tolera adaba gafi debi kana sagale bisumma oromo walin gaggesuf ayyamtani argamu kessanif heddu galatoma.
Galatoma sen.
Jal tolera tumsi bilisumma fi demokrasi ummatota dhaabota mirgi hire murteeffanna ummatota qabsaawan jidduti mallatteeffame jira. Walgayin tumsakun yokan walgayin waligalte tumsakun yomi fi esatti kani iragame akekni sain ijono malida
yare de kayon tumsakana motuma entire Ethiopia bulchajiru kun hubna kawetin bulchajiru kana qabso wolotin waltane qabso ratti waltumsine walin ratti qabsao fi tumsi kunisi magala Oslo Norway jechuudha achitti gaafa 22 jalqabe walgayaa adeemsifame gaafa 23 walta'insi kun mallatteeffame jechaadha walgayii kanas kan mallatteessan yookiin tumsa kanarratti kan wal tahani jaarmoota shanii adda bilisummaa oromooti sochii bilisummaa ummatoota Gambeella sochii bilisummaa ummata Benishaanguliifi adda bilisummaa ummata Ogaadeen akkasumas sochii bilisummaa ummata Sudaanaati.
Ayyee jaal toleera tumsi bilisummaa fi demokiraasii ummatootaa kun qabsoo bilisummaa fi demokiraasii ummatootaa dhugoomsuudhaaf akkasumas mirga hiree murteeffannaa ummatootaa guutuutti fi xabaasuudhaaf ummatoonni kunii fi jaarmayoon ummatoota kanaaf qabsaawan gaggeessaa jiran hammam fuula duratti tarkaanfachiisaa bu'aa hammamii qabaa jettu?
Gaarii jaarmoota kana waliin hojjechuun adda bilisummaa oromoo fi isa jalqabaa miti yeroo garagaraa waggoota garagaraa walumaan hojjechaa ture haa ta'u malee shanan keenya walitti dhufnee akkasittiin waliin hojjechuuf kumsa akkasii ijaarrachuuf kun isa jalqabaati. Isa dura garuu adda bilisummaa oromoo warra Ogaadeen waliin sagaltamootaa jalqabee hariiroo qabaachaa ture biyya keessaanis haa ta'u biyyoota alaa irratti bifa adda addaan diina irratti waliin qabsaa'aa turanii sochii bilisummaa ummata Sidaamaa waliinis saddeettamoota jalqabaarraa jalqabee hariiroo akkasii uummatee bifa adda addaatiin yaadaanis haa ta'u garaa dippiloomaasii waltumsuudhaan waliin hojjetamaa ture akkasumas sochii bilisummaa ummatoota Gambeellaa waliinis saddeettamoota walakkeessarraa jalqabee bifa adda addaatiin hanga qabsoo fixannoo waliin adeemsisuu irratti wal ta'anii waliin hojjechaa turan jechaadha. Amma gaa hariiroo kana sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf jedhamee jaarmoonni kun shanan shananuu kan hiree murteeffannaa ummatootaa irratti kan amanan kan fudhatan waan tahaniif bakka tokkotti gurmaa'anii tumsa kana ijaarrachuun waliin qofsaa'uuf wal ta'anii waliin mallatteessanii jiru jechaadha. Kun egaa akkuma beekamu yeroo garagaraa haa ta'u malee amma caalaatti tarkaanfachiisanii waliin hojjechuu keessatti murannoo fi haamlee guutuudhaan kan durii caalaatti hojjechuudhaaf wal ta'amee jira. Kun immoo fi qabeensisaa jabina keenyaa murannoo keenyaan waan akeekkanne bakkaan ga'uu keenya bakkaan ga'uuf hojjechuu keenya irratti hundaa jechaadha. Kana waan ta'eef gara fuula duraatti akkatti milkoofnu abdii guutuu jira. Hundinuu jaarmonni hundinuu mata mataan qabsaa'uu yookiin lama ta'anii yookiin sadii ta'anii waliin hojjechuu irra hundumtuu gurmaa'ee waliin diina irratti bobba'uun irra firii qaba, irra firii argamsiisa jedhee waan amanuu fi fuula dura tarkaanfachiisuu irraa shakkiin qabnu jecha.
Jaaltoleera, tumsa bilisummaa fi dimokiraasii ummatootaa kanana dhaaboleen yookaan jaarmayooleen mallatteessan jaarmayoolee dhaaba keenya dabalatee dhaabota shani. Dhaabonni biroo tumsa kanatti makamuu barbaadan bifa kamiin makamuu yookaan wanni dhaabonni biroo akkaataan itti makaman ni jira yookaan ulaagaan jiru mee maal fakkaata akka dhaggeeffattoonni irra caalatti hubachuu danda'aniif dhimma kana wal qabsiisate?
Gaarii, tumsi kun tumsasaa ergi mallatteessee booda ergi ijaarratee booda waamicha godheeran kanneen dimokiraasiitti amanan kanneen mirga siree murteeffannaa uummatootaatti amanan yoomiyyuu tumsa kanatti makamuuf mirga qabu yookiin immoo makamuu danda'u. Egaa ulaagaan irraa eegamu inni bu'uuraa baay'inni mirga hiree murteeffannaa uummatootaatti amanuudha jechaadha. Sana fudhatanii kan waliin socho'uu barbaadan tumsa kanatti miseensomuu danda'ame ulaagaan kana guutanii dhufnaan itti makamu yookiin immoo waliin hojjechuun ni danda'amaa jechaadha. Kanneen dimokiraasiitti amananis kana waliin deemuudhaaf murteeffatan akkasuma tumsa kana keessatti makamuuf hiree qabu jechaadha. Kana inni bu'uuraa inni guddaanii mirga hiree murteeffannaa uummatootaatti amanuudha. Sanaan alatti garuu kana osoo fudhatiin tumsa kana waliin hojjechuun guddoo rakkisaan akeeka waliif faallaa qabatanii jaarmaya tokko keessa yookiin tumsa tokko keessa waliin hojjechuun waan hin danda'amneef warra akkasiitiif dursa kenninaa yookiin immoo mirga kenninaa mirga kenna tumsichi jecha.
Ayyee jaaltoleera, akeeka tumsa kanaa milkeessuudhaaf qoodni qabsaa'ota dhaabota miseensa tumsa kanaa ta'anii akkasumas immoo qoodni uummatoota cunqurfamoo dhaabonni kun falmanii fi maal ta'uu qabaa jettu?
Egaa jaarmayaan tokko silaasee murtii tokko uggaa fudhatu jaarmichaafis uummata qabsaa'ofis bu'aa qabaa bu'aa argamsiisaa jedhee abdatuurraati jedhee yaaduurraati. Jaarmayaan kamiyyuu jaarmayaa tokko waliin oggaa wal ta'u yookiin immoo jaarmota waliin oggaa walitti dhufee hojjechuuf murteeffatu qabsoo keessatti wareegama barbaachisu walirraa qooddachuudhaaf gurmuu ofii jabeeffatee diina dura jabinaan dhaabbachuudhaaf. Kanaaf tumsi kun uummatoota tumsi kun haammatu hundaaf bu'aa qabeessa waan ta'eef uummata Oromoo bifa adda addaatiin haamlee itti horuu danda'a, humna itti horuu danda'a, wareegama irraati keessuu danda'a, wal dhabbii jiru laaffisuu danda'a yookiin immoo furuu danda'a. Akkuma beekamu uummati Oromoo fi uummatootni ollaasaa yeroo gara garaa shira diinaa fi haala adda addaatiin walitti bu'iinsi ture. Sana gidduuttis gaaga'amni uummatoota irra gahaa ture, qabeenya irra gahaa ture, hariiroon uummatoota gidduus yeroo gara garaa boraa ture. Akka aadaatti akkuma bifa gara garaatiin fudhachuuf yaalu malee mootummaan kuni uummatoonni akka wal ta'anii obbolummaa gidduu isaanii jabeeffatanii ollummaa gaariidhaan nagaadhaan akka jiraatan fedhiin qabu. Kanaaf yeroo adda addaa walitti bubuusa. Kun akka hin taane tiksuudhaaf yookiin immoo ittisuudhaaf jaarmoonni kun jabinan ummatoota isaanii yoo hubachiisan yoo barsiisan yoo dammaqsan wareegamni walii isaanii gidduutti baasan yookiin immoo gaaga'amni waliin ga'an walirra gahan xiqqaateetu gurmuun isaanii jabaatee akka diinatti fuulleffatan taasisuu danda'a. Kun bu'aasa tokko. Lammeessoo mootummaa sanas gurmuu isaa laaffisa haamlee isaa tuqa yookiin immoo akka barbaade ummatoota irratti tarkaanfii barbaade akka hin fudhanne taasisaa jechaan. Kanaaf egaa tumsi kun fiixa bahuu kan danda'u miseensotaa fi ummatoota inni ilaalu irratti hundaa'a. Kana jechuun maal jechaadha, miseensonni dhaabota kanaa hundi haamlee fi murannoodhaan akeeka kana fiixa baasuudhaaf waliin hojjechuudhaaf of qopheessuu qaban. Kun bu'aansaa ummata keenyaa fi dhaaba keenyaa fi jaarmaya keenyaaf jedhanii hojjechuu qabu. Kanaaf egaa bifa hundaanuu alaaf keessatti waliin hojjechuudhaan gochaa diinaa saaxiluudhaan humnaanis yoo dhufe humnaan dura dhaabbachuudhaan galii kaaneef mana baaneef sana bakkaan ga'uuf gargaaraa ta'ee waan abdatamuuf akkasittiin fudhatanii amananii haamlee guutuudhaan irratti hojjechuu qabu. Hirmaannaa ummatootaa fi hirmaannaa miseensotaa kun fiixi bahiinsi tumsa kanaa kanaaf qoodi olaanaa qoodi murteessaa kan miseensota dhaabota kanaa fi ummatoota abbaa dhimmaa ta'aniiti.
Hayyee, maa irratti miseensotaa fi deeggartoota dhaabaatiif akkasumas hawaasa Oromoo ummata Oromoo biyya keessa jiruu fi lammiilee Oromoo biyya alaa jiruuf dhaamsi qabda yoo jiraate?
Hayyee, dhumarratti akka dhaamsaatti kan inni jala muree dabarsuu barbaadu ummanni keenya ummanni Oromoo ummatoota ollaa isaa waliin hojjechuun jabina kan itti horu diina dura dhaabbachuudhaaf kan isa gargaaru ta'uu hubatee tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo fudhate yeroota kana wajjin yookiin ummatoota kana waliin akka hojjetamuuf jaarmoota isaaniin bakka bu'an waliin tumsa kana ijaarratuun ijaaraa ta'uu hubachuudhaan bakka jiru hundatti ummatoota ollaasaa waliin hojjechuudhaaf akka of qopheessu. Gama biraatiinis hawaasni keenya biyyoota garagaraa keessa jiru biyyoota alaa garagaraa keessa jiru inni kun dhimma keenya ta'uu gamtaa keenyaaf akeeka keenya fiixa baafachuudhaaf yaadamee kan hojjetame ta'uu hubatuudhaan tumsa kan yaadaas kan qabeenyaas ta'e kan biraa barbaachisu hunda gumaachuudhaanii fiixa bahiinsa isaa irratti kan isaaniif danda'ame hunda akka hojjetan kan jedhudha. Akkuma beekamu yeroo adda addaa tumsi ijaaramaa tureera. Tumsa kanaan duraarra tokko gamtaan keenya yookiin immoo baay'inni keenya dabalee mul'atuu fi kanneen tumsa kana keessatti haammataman kan walabummaa jaarmootaa kan tiksanii fi kabajan ta'uu beekame walirratti abdachuudhaa fi amantiidhaan waliin hojjechuuf kan murteeffatan ta'uun hubatame miseensonni isaa ta'anii hawaasni keenya ala jiru kana tumsuudhaaf yookiin immoo kana waliin hiriiruudhaan jabinaan akka hojjetuun dhaamuu barbaada. Kanuma gama kiyyaan kanan jechuu barbaadu.
Hayyee, miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo fi dubbataa dhaabaa Jaal Toleeraa Adabaa yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu isin galateeffannaa. Fayyaa ta'a galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
Hayyee, galatoomaa isinis. Thank you.
Gifatota Kenya kabajamo dabulin siyasa mirga hire murtefanna ummatota ti amanani fi mirga demokrasi fi bilusumma ummatota afkabsa wanshan jiddo kana tumsa bilusumma fi demokrasi ummatota yarachuf waltaniru waye duma waltayin sa dabule motumma wayani irratti qabso geggesa jiranshanan adda bilusumma oromo adda bilusumma biyolesa ogaden adda bilusumma biyolesa sidama Sochi bilisumma ummata Gambella fi sochi bilisumma ummattota Benshangul jiddutti irra gahame kana ilaalchisuudhaan dhaabole kanneen bakka bu'uudhaan sirna walii galte Awurooppaatti taasifame irratti argaman gaafa onkololessa 24 bara 2015 galgalarraa hasoosifneerra. Haaluma kanaan bakka bu'oota dhaabole tumsa kana ijaaratanii jechuunis adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen adda bilisummaa biyyoolessa sidaamaa fi sochii bilisummaa ummata gambeellaa irraa bakka bu'oota sirna waliigaltee mallatteessuu irratti qaamaan argaman waliin afaan amaaraatiin gaaffii fi deebii taasifneerra. Gaaffii fi deebii kanas akka itti aanutti afaan oromootti hiikne isinii dhiyeessinaa nufaana boodaan akka hordoftan kabajaan isin affeerra. Bakka bu'oonni dhimma tumsichaa irratti akka yaadannuuf laataniif haasofsiifne kunneenis adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen irraa miseensa koree horjii raawwachiiftuu fi gaafatama waajjira beeksisii dhaabichaa obbo Hasan Abdullaahii, adda bilisummaa biyyoolessa sidaamaa irraa durataa dhaabichaa obbo Beettanaa Hoxxeessoo fi sochii bilisummaa ummata Gambeellaa irraa itti aanaa pirezidaantii dhaabichaa obbo Omaan Goraati. Gaaffin jalqabarratti bakka bu'oota dhaabota sadeeniif dhiyeessine tumsi bilisummaa fi dimokiraasii dhaabulee mirga hiree murteeffannaa ummattootaatti amanan shan jiddutti ijaaramee waliigalteerra gahameera. Waltahiinsi tumsaa kun yoomii fi eessatti geggeeffame akeekni tumsa kanaa hoo maali kan jedhudha. Gaaffii kanaaf deebisaa bakka bu'aan adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen obbo Hasan Abdullaahii laataniin eegalla.
Isin yetakaayidoo obbo Oslo katamaa yemeru waanaa katamaa maalas ta'u alaabaawu dagmo yihee wayyaanee aramanaawi mangist garsiisoo charisoo lamataan innaa hizbochinnaa yeraasaachoon mabti iska bawosan diras iska bagenxal diras yeraasaachoon mabti yeraasaachoo bawosan lidarsu na charso yihiin aramanaawi ambaagannan yooyyaanin mangist garso kan sultaan lama wareedinaa izgaawii demokraasaawi ሁሉም ዜጎች የሚያቀፍ ፌደራል መንግስት እንዲተካ ለመስረት ነው ዋና አላማችን።
ወልገይን ኩን ከንገገፈም በየኖርዌይ መጋላ ኦስሎት ዮቶ አኬክኒስቱም ሰብልሱም ማፊ ዲሞክራሲውም መቶታሞ ስርነሞቱማ ወያኔ አባይ ሪፊ ገረጀበሰተ ሁንዴ ዳምቡቅሰኒ ደበምሲቱፊ ምርገህሬ ሙርቲፈና ሐመፎቶቁቲ ኡመቶኒ ቀበን ከበቲ ሱዳፊ ከናኒስ ሞቱማ አባይ ሪወያኔ አንጎራቡ ሱዳን ስርነሞቱማ ጮምሳ ለሚሌ ብየቲው ሁንዳ ሐመቴ ዲሞክራታዋቴን በከቡ ሱዳ አኬክኒ ኢጆን ኡመቶኒ ኬኛ ሐጩ ጫማጅረን ዋንቴፍ ወልተኡዳን ከራወራናን ዲነግዲን ዲፕሎማሲ ፊ ሲያሳን ወልቱም ሱዳን ቢታጭን ቁርሳ ወያኔ ከነጀላ ኡመቶተ ኬኛ ባሱዳፊ
አደብልሱማ ቢዮሌ ሰሲዳማራ ኦቦቤተና ሆጤሶስ ድሙመከነረቲ ዴቢሳላተን አከስጀቹዳን ኤገለን
እርግጥ ስንደራደረ ስንነጋገር ብዙ ቆይተናል ከውራትን ትንሽ ሰጅቷል ግን አሁን ስምምነት ያደረግን የደረሰ ነው ትናንትናው 22 ስብሰባ አድርገን ሌሎች ሁሉ በተገኙበት ዛሬው ቀን ሙሉ ቀን ይዛውለን ወደ ማታ ተፈራርመናል።
ወሊገልቴ ከነ ድረዩ ጂኦታስ እረቲ መሪገ ጌሳ ከንቱረ ዮተው ቱምሰ ከነ ኢጃሩዳፍ ከሌሰ ኦንኮሎሌሰ ድግደሚ ለማ በረኩመላ ማፊ ኩደሸን ይዶ በከቦኒ ጣቦሌ አዳዳ አርገመንቲ ሐሶፍኒ ጉያ ሐራ ኦንኮሎሌሰ ድግደሚ ሰዲ በረኩመላ ማፊ ኩደሸን ጉያ ጉቱ እቲ ኦሌ ገልገለረ ወሊ ገልቴ ረገኚ ወሊ መለቴ ሲነራ አከክኒ ቱምሰ ከናሞ ሁምነ ደንዴቲ ያዳፊ በኩምሰ ኬኛ ሁንዳ ወልቲ ቅንዴ ሱዳን ቀብሶ ምርገ ሄሬ ሙርቲፈና ከበቺ ሱዳፍ አዲምስፈም ጫላት ጀቤ ሱዳም ሁንድ ኬኛዩ ቀበኝ በኩምሳፊ ደንዴቲ ቀብኑ ወልቲ ቅንዴ ሲኔ ዲነ ኬኛ ወሎረቲ ቀብሶ ገጊ ሱዳፊ ወልገይቲ ከንገገፈም በየኖር ወይ መጋላ ኦስሎት ዮተው ዳቦሌን ወልገይ ከነረት አርገመን አደብልሱማ ኦሮሞ አደብልሱማ ቢዮለሰ ኦጋዴን ሶቺ ብልሱማ ኡመተ ጋምቤላ ሶቺ ብልሱማ ኡመተውተ ቤኒሻንጉሊፊ አደብልሱማ ቢዮለሰ ሲዳማ ዮታን በከቧን ሶቺ ብልሱማ ኡመተውተ ቤኒሻንጉል ቃማን አርገሙባቱስ ወረቃፊ ቪዲዮ ዳን ቱምሰ ከነት አከ ወሊገሉ ጉቱማት እሱዳን ጃርሚዮን ንሸንን ኩኒን ከን ወሊገልቴ ረጋን
በከቡ አንሶቺ ብልሱማ ኡመተ ገምቤላ ኦቦ አማንጉራስ ጢመ ከነረቲ ዋን ደበለን ቀቡ
እንግዲህ ትላንት ነው ሰብሰባ የተጀመረው በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ውስጥ ነው።
ወልገይን ወልተንሳኩን ከሌሰ መጋላ ኦስሎ በየኖርዌይቲ ኤገለሙዳን ሀርዳሞ ወሊገልቲን ቱምሳኩን መለቴ ፈሜራ አኬክኒ ቱምሳከናሞ ስርነ ጭንቁርሳ ኢሃዴግ ወሊንተውዳን ደበምሲሱዳ
ቱምሲ ቢሊሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡመቶታ ጣቡሌ ከነን ጅዱት ኢጃረምኩን ምርገህሬ ሙርቴፈና ኡመቶታ ፊ ጣባሱዳፍ ቆዳ ሀንገሚ ቀባታ ቀብሶ ቢሊሱማ ፊ ዲሞክራሲ ዳፍ ጭንቁርፈሞን ኢምፓየር ኢትዮጵያ ኬሳ ታሳጅራን ሀንገም ተርካን ፈቺ ሰከንጀዱ ጋፊ ተአኑዳን በከቦተ ጣቡሌ ሚሴንሶታ ቱምሰ ቢሊሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡመታፍ ዲስኒ ኦባሰን ዴቪሳ ኤገለን ሐጩጫ ወያኔን ኡመቶተ በየቲራንገው ኤሮዳን አከስጀዱ
እንደምታወቀው የወያኔ መንግስት ህዝብ የጨቆነ የረገጠ ነው ባሁን ጊዜ ያለው ህዝቡ ለሃያ ከሃያ አራት አመት በላይ የወያኔ መንግስት የገዛ ነው ያለው ህዝቡን ጨርሷል ህዝቡም የሚበላቸው የተረገጠ የተገዛ ነው ያለው
አኩመበይ ከመሞቱማን ወያኔ ወይታማ ከነ ኡመቶተ ኢቴ ጭንቁርሳ ጀለቲ ወጎት ድግደሚ አፍሪ ኦሊፍ ቢታጅረ ኡመቶኒ ለፈራ ሐጣ ወማጅረን ዋኛተንስ ጠበኒ ሂራራጅሩ ኡመቶኒ ቢጅቲ ኬሳ ከነከ ኦሮሞ ኡጋዴ ሲዳማ ቤኒሻንጉል ፊ ጋምቤላ ጭንቁፈሞተ ኢታፊ ሙግፈ ማፍሳጥ ለመን ዋንታኒፍ ቀበኝ ቀበን ወልቲ ቅንዴ ፈተኒ ሞቱማ አባ እሬ ከነ ድረድ አበቹዳን እረቲ ፈልማ ገጌሰኒ የሮ ገባባ ከስተቲ አከስርን ወያኔ ጠበም ሲፈሙ በርባንም ኩነሞ ኡመቶኒ ምርጋፍ ቢልሱማ አርገተኒ ሐፉረ ባፈቹዳን አከነጋንጅራተን ዋንታሱ ፋይዳ ጉዳ ቀባታ ኡመኒ ምርጊሳ ከበጀሜ ፊጀናን ጉድኒ ዲነግዴኒ ጅራታ ኢልማንኬኛ ነጋዳን በርምሶ ሆርደፉ ቢየቲኒስኒ ጉደቲ ሰቦታ ፊ ሰብለሚሌን ሁንዱምቱሞ ምርገሄሬ ኦፊ ኦፊን ሙርቲፈና አርገቹዳ ፋይዳን ቱምሲኩን አርገምሲሱ
ሴና ከሰት ዱበት ዴቪኔዮ ኢላለ ሚጣን ጭንቁርሲቶታን ኡመቶተ ኢትዮጵያ ከሰጅረን ረገገሲፈመ ካን ከነጀደሙሚቲ ጄቹዳን ኢያደኑ ፍላታን ካን ኤገለናሞ ኦቦኦማን ጎራቲ
እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናየው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የደረሰባቸውን ችግር እኛን መግለጽ አይሆን ራሳቸውን ስለደረ ድረስ ሊያውቁ ይችላሉ ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን ይመሰረተው የመሰረት ነው ትብብር ህዝቡን ቴንሽኑ እያንዳንዱ የራሱን ጥቅም ስለሚያስከብረው ህዝቡን በአጠቃላይ ተነስቶ ይህንን ስራ በጋራ እንዲሰራ ነው።
ገረቦዳት ዴቪኒዮ ይላሉ ወልማገለት ኡመቶን ኢትዮጵያ ኬሳ ረኮ ኢሳን እረጋሃቱ ረኒቤኩ ቱምስ ኢጃረኩን ምርገ ኡመቶ ተብየቲ በሮታፍ ጭንቁርፈማፊ ረከታ ባህኒ ከንከበቺ ሱዋንቴፍ ሁንዱምቱ ገምታዳን ከውዳን አከከቱም ሰከና ገሊንገው ሆጀቹ ቀቡ ከንጀዱን ዳምሰቀባም ሰነቆፈልዮ ዶንታኒ ከነቦደ ሆጂሌ ደደመቂን ሳፊ ሱቺሌ አዳዳ ኬሳፊ አላቲስ ታስኑ ሆጅቹ ዳፍቆባዋጅራ ኡመቶን ቢየቲ ዲባ ወይታማ ከነ እረጌስ ፈማጆ አጄቻ ሳሚቸ ለፋፊ ሂዳ ጁምላ ሆገዩ ረትራወተማጅሩ ቶልቸኒ በኩ ዋንቴፍ ቱምስቺ ከነጀላ በራሮ ዳፍ ሆጅቹ ቀበ ቀበኝ ኡመታ ሳማማጅሩ ፊ ለሚ ደረራማጅሩ ፈቀቡ ቀበ ከናፊስ ከለቲ ዳንዱሌ ቀበኝ ኡመታ ሳማማጅሩ ዴቪሲ ሱፊ ዶውዳፍ አከስመስ ኦሎላን ዲን ድረጥ አበቹ ቀባም ነሞተ ቱምስኩን ፋይዳ ኢሳኒ ቀባቹ በከኒ ዱፋን ሲመቹ ወሬን ሂንዱፍ ነሞ እረድ ዴቪኒ ሃሶፍቲ ሱፊ ደምክሱዳን ሆጅቹን ድርቀ መከኘታ ነሞታፊ ጃርሚያሌን ምርገ ሰርበሜፈን ፈልመዳጅደን ዮጅራተን በልበል ኬኝ አመዩ በናዳ ጣብኒ ኡላጋ ቱምስቻ ጉት ዮጅራት ሴረ ቱምስቻ ከበጄ ኡፉዳን ንወሊን ቀብሳው ደንዳ ረኮን ተኮዩ እንጅሩ አስረት ገሩ ቀጥቲ ስሪት ሁበተሙ ቀብ ተኮት ጅራ ዳቦሊን ሽነን ቱምሰ ኢጃራን ኩኒን ካዩን ኢጆን ወልተይን ሰከነ ኡመኒፍ ምርገህሬ ኦፊ ኦፊን ሙርቴፈና ኡመቶታ ከበቺ ሱዳፊ ወሬን ምርገህሬ ሙርቴፈና ኡመቶታ ቲሂን አመኔጋ ንወሊን ሆጀቹ ትንራከቱ ወሬን ምርገ ከነ ከበጀን ዮጅራተናሞ ካዮን ኬኘ ቶኮዋንቴስ ኢሳን ወሊን ሶሶውን ቀብሶ በግግሱ ደንዴኘ ዲኒ ኬኘ ወሎ ቶኮቴ ካዮን ኬኘ አዳደተ ኤጀናን ወሊን ሆጅቹን አከሂን ደንዳምኒ ኤኙ ዩኒው በታም
ዱረታን አደብልሱማ ቢዮለሰ ሲዳማ ኦቦቤተና ሆጤሶ አሞ ጢመ ከነረቲ ወይተያዳላተን ኡመኒ ኬኘ ኤርገብልሱማ ኢሳሰረ በሜ ቱሬረጀዱ
እንደምታውቁት ህዝባችን ለጸነቱ ከተገፈፋ ቆይቷል። ከዚህ በፊትም የተወሰኑ ድርጅቶች ተስማምተን በተለይ ኦኤልኤስ እና ኦኤንኤልኤፍ ጋር ተስማምተን ይህንን በመቀጠል ላይ ነው አለና አሁን ሌሎችንም ጨምረን ይህንን በምናደርግበት ጊዜ
አኩመ ቤከም ኡመኒ ኬኘ ኤርገ ምርገ ብልሱማ ሳሰር በሜ ቱሬጅረ ከናንዱረስ አቦሌ ሙራሰ ወሊን ወሊገሌ ከነካ ደብሊሱማ ኦርሞፊ ደብሊሱማ ቢዮልሳ ኡጋዴን ወሊን ቱምሰ ኢጃሬ ከንቱር ዮተው አማሞ አቦሌ ብሩ ደበለኔ ፈልማ ወሉን ገጌሱፍ ሙርቴ ፈኒራ ኡመኒ ኬኘ ሞቱማ ወያኒቲን ሂራርሳ ሱካኔሳ አርጋዋንጅሩፍ ሃለጅሩ አኒ አፋንኮቲን አከስ ጀዴ ኢፍሱ ሂንደንደው አካኑል ፋታዳ ኡመቶተ ከነ ኡካም ሳፊ ጭንቁርሳ ሰነጀላ ባሱዳፊ ምርገ ህሬ ኦፊ ኦፊን ሙርቴፈና ኢሳኒ አከ ዱጎን ፈተኒፍ ሁምናፊ ደንዴቲ ኬኘ ወለቲ ቅንዴሲኔ ሶሶ አጅራ ዋንቴፍ ኡመኒ ኬኘ ዳንዲ ኢቲን ሂራራ ጀላባሁ ከነ ዴገራ ቱሩፊ ፉለ ድራፊስ ዴገርሰ እሳቲን ኑጭና ከንዳበቱ ተውሳ ቤክኔ ቀሶ ኬኘ ቢታ ወያኔ ገቴቲ ኡመተ ኬኘ ራቡስኔ አከ ኡመኒ ህሬሳ ከራ ዲሞክራታ ወተይን ኦፊ ኢሳቲ ሙርቴፈቱ ታሲሱዳፍ ኢትጅሩ ጀቤሱ ቀብናም
ጋፊ ፊዴቢ ጥመቱም ሰብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡመቶተ ኢጃረም ረቲ በከቦታ አደብልሱማ ቢዮለሰው ጋዴን ሶቺ ብልሱማ ኡመተ ገምቤላፊ አደብልሱማ ቢዮለሰ ሲዳማ ወሊንታሲፍነን ጋፊን ኬሱሞተ ኬኛ ሰዲኒ ፉዴስኒ አኬከቱም ሰከና ገሊንገሁዳፍ ዳቡሌ ሚሴንሶተ ቱምስቻታን ኢራ አከቱማስ ኡመቶታ ዳቦንኩን ቀብሳወኒፍ ኢራ ማልቱ ኤገማ ከንጀዱ ዮተው ኢሳኒስ አከሰቲ ወልዱራ ዱባን ዴቪሳ ኑፍላተን
እንግዲህ ከአምስቱ የሚጠበቀው በጋራ የመስራት አላፊነት መውጣት በጋራ ያሳብ የመለዋወጥ የውርፊቶቹን ስትራቴጂውን በደንብ ለዲፌን ምን መድረክ እንዳለበት ስትራቴጂ መውጣት
አባታ ወሊገልቴ ከነመለቴሰን ሸነንራ ወንት ኤገሙ ኢትጋፈተመ ወሎን ሆጅቹቲ አካታ አዴምሰ ቀብሶ ወሎን ገግይስኑ ረቲ ተርሲሞ ገረፉ ለዱራ ባሱዳን ማልጎቹን አከኑረ ጅሩረቲ ካሮራ ባፈቹዳ ሰነቦዳሙ ካሮራ አፍሰገንታ ቶምሲኬኛ ባሴ ወሊገለቲ ካዩፊ አከከ ቶምሰብልሱማ ዲሞክራሲ ረቲ ኡምኒ ሁበኑ ጋሃ አርገቹፊ ኢትስ አመኑ ቀባ ዮ ኡምኒ ኬኛ ሂናመኒ ቶምሰከና ፉልድረቲ ዲብነጀቹን ደንዳሙ ኡምኒ ኬኛ ቶምሰከነራ አመንታ ጉቱ ከንቀባት ዮቴ ዲገርሰ ኡመታ ቀባ ታዋንቴፍ ቶምሲኩን ገረፉል ድራቲ ሆጂ ጋሪ ሆጂ ታጅኒ አመነ ወልማገለቲ ጣቦለን ሸነኒፊ ኡመቶን ሁንዱምቱ ያደ ሆምና ደንዴቲ ቀበን መረ ወልቲ ቅንዴ ፈቹዳን እሬ ገምቶምን ሶሶኡ ቀቡ ጣም ሰጅዱን ኡመተ ኬኛ ደበርሳ
ወልገሂ ኖርዌ ከነረቲ ካን አርገመኒፊ ወረቱም ስቸረቲ ከሮራ ባሶ ዳፍተው ካን ዱበተን ኦቦ ሐሰን አብዱላሂ አሞ ጣቦተ ሸነኒፊ ኡመቶተራ ካን ኤገሙ አከሲቲ ኢብሰን
እኛ አሁን እዚህ ላይ ኦስሎ ተገኝተን እናዝርካቸው ዋና ዋና ነጥቦቹ የድርጅቱን እቅድ ለማስፈግ ነው የመጣ ነው። ደንብና እቅድ
ሆጂኒ ጆን ኦስሎቲ ሆጀቹ ዳፍ ዱፍኒ ሄረቱም ሲቻፊ ከሮራ ረጋ ሱዳፊ ከሮሪ ኩነሞ ሃንገስ ደርካ ገዲት ቡኤ ኡመተ ብረ ቀቡ ቀባ መጋሉ ታፊ ባዲያሌ ኡመኒ ኬኝ ኬስ ጅራቱ ሁንደ ኬሰናኑፍኒ አከ ኡመኒ ኬኝ አከከ ቱምሰ ከናረት ሁበና ጋሃ አርገቱ ታች ሱዳን አከ ገልመገይን ሰሳቲፊስ ቆደሳ ጉማቹ ሆጂ ከካሱፊ ደምክሱ ሆጀነም ኦፊጃሬ አከከ ቱምሰ ብልሱም ማፊ ዲሞክራሲ ድጎም ሱዳን ቀብሶ ምርገሄሬ ሙርቲፈና ኡመቶን ኒኬኛ ወጎተ ሸንታ ማፊ ዲባ ኦሊፍ ገጊሳ ቱራኒቲ የሮን ጡምረት ጎዳን አማዋንቴፍ ኡመቶኒ አከከ ቱምሰ ከና ምልኬሱፍ ቆደሳን ራኢገሙ ባህቹ ቀቡ ኑቲያሙ ቀበኝ በኩም ሳፍ ደንዴቲ ቀብኑ ሁንደት ገርጋረምኒ አከስመስ ጃርመውት እድላ ዱንያ ፊቃሙት አዳዳ ወሊን ተውራን ኡመተኬኝስ ቀበኒ ፈልማት ይፉፍነም አኩማ በይከሙ ኢትዮጵያ ከስተቲ ኡመቶኒ ኢታን ምርጎታ እረገፊ ጭንቁርፈመን ወሬን ቶምሰብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡመቶታ ኢጃረን ሸነን ከነቆፈሚቲ ዋንቴፍ ጣቦሌን ሐቀ ወልቂጡማ ዲሞክራሲ ፊ ምርገህሬ ሙርቲፈና ኡመቶታቲ አመነኒ ፍደተን ሁንዱ አካታ ሄረቱም ሰከናቲ ኡላጋ ካህሜን ኢላለመኒ ሚሴንሶሙ ደንደው ቃሙተ አዳዳ ወሊኒስ ሐሳአቱ መጀረም ታሪ ገረፉ ለድራቲ ሚሴንሱኒ ቱም ሰከና ሸኔ ኦልታኡ ደንደው ጣቦሌን ሙርሚቶታ ተቆጠቁ ኢላልቸ ኦፍቱሉም ማቲን አነቆፋቱ ኢትዮጵያቲ መታታኡ ቀባ አነቆፋቱ ቢየቲ ቡልቻ ከና ኦሊ ሂንጅሩ ከንጅሩን ኢላልቸ ቦዴስታ ተርካን ፈቺሰን አከስመስ አቃ ወልቂጡም ማፊ ምርገህሬ ሙርቲፈና ኡመቶታቲ ሂን አመነኒ ፊህን ፉደኒ ሄረከኛ ወልፋለሱ አንቴፍ ሚሴንሰቱም ሰከናታኡ ሂን ደንዳአን
ዲሙ መከናረቲ በከቧን አደብልሱማ ቢዮለ ሰሲዳማ ያደ ከነት አኑ ኑፍላተን
አባል ድርጅቶች እርግጥ አምኖ ተፈራርሞል በዚህ አላማ ተባብሮ አምኖ በሌሎች ሳይደለሉ ወይም ሳይሞኙ ለያዙ አላማ ጠንክሮ ወደፊቱ እንዲገፋበትና የያዙትን አላማ ወደ ግብ ለማድረስ ጠንክሮ እንዲታገሉ ለማድረግ ነው። ይሄንን ማስተባበርና ማስማማት ማጽናናት መቻል አለብን።
ሚሴንሶኒ ቱምሰከና አከከ ሳቲ አመነኒ ወሊ መለጥቴ ሰኒር ዋንቴፍ ወሬን ብሮቲን ኦዶ ሂንጎውን ፈሚን አከከ ቀበተን ከነረቲ ጨቻኒ ሆጀቹዳን ካዩ ቱምሲቻ ገሊንገውዳፍ ጀቢናን አከፈልመተን ታሱዳፊ ቱምሲ ቀብሶ ወሊን ቅንዴፈቱ ወሊቱም ሱፊ ወሊን ሆጀቹ ኩን ከንጃራሚፍ ንጅዱቲ ተኩማን ጅሩ አከ ደረን ጭሙፊ ጣቦን ንብሮ ቱምሰ ከነቲ መከሙ በርባደን ዮጅራተንስ አከኑቲ ደበለመን ጎቹዳን ኡምሪ ወያኔ ገባብሱዳፍ ዳንዲን ጅሩ ከነቆፋደ ጀኒ አመነ ኡመቶኛሙ ኢማማተ ቆቆደ ንብቱ ወያኔቲን ኦዶ አደህን በሂን አከ ወሊቱም ሰኒን ዳማም ሞቱማን ወያኔ ኡመቶተ ጅዱ ሴኑዳን ከራ ኤርገምቶተ አኬ ከብዲ ኢትኬኔ ቡባሴን ቶኮፍ ሎጌ ኢሰካን ከንሩኩቱ ኦፈኬሴ አከለሚሊን ወሎነኒፊ ወልአጂሰኒፍ ሆጅቻ ሐረገይ ሐሊኩን አካን ያድሳፊ ሐማዳ ሐሊኩን አከን ራውተምኒፍ ዲነሳኒ ወሎከንተ የሞቱማ ወያኒ ገምታዳን ፈልመቱ ቀቡመቶኒ ከነት ደበሌ ጣቦተ ምርገሳኒቲፍ ቀብሶ ገጊሳ ጅርንጭና አከዳበተን አከስመስ ጣቦኒ ኡመቶተ ብሮቲፍ ቀብሳወን ወተናናው ሳኒቲ ቀብሶ ሶቺ ታስተን ቱምሳፊ ገርጋርሰ በርባጭሳተ አከ ጎዳኒፍቱ ኡመቶ ተከኒንራ ኤገመ ኡመቶን ቢጀቲ ሁንዱምቱ ጃለተኒ ወዱንታኒ ሁምናን ድርቂቲ ፈመኒቲ ከንሳን ወያኔ ጀለት ቡላጅረን ዋንዴፉ ኢባዲና ኢረጅሩ kanarra ifatti deggar salachun rakkisa taus ofi isanille odo hin satilin harka lafa jalatin yokan maedan labota mirga hire murtifanna isanitif qabsawa jiranif golgafi deggar salachu qabu kambranammo ummatonni biyetti shira wayanin tatuf gufatani fi ittingo wonfamani wallulu fi wal ajjesufra of qosachutu irra egama
Tumsa bilisummaa fi demokiraasii ummattoota dhaabonni mirga hiree murteeffannaa ummattootaatti amanan shan ijaaran ilaalchisuudhaan gaaffii fi deebii bakka bu'oota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa fi sochii bilisummaa ummata Gambeellaa waliin taasisne maayirratti bakka bu'oonni dhaabolee kanneenii dhaamsa dabarfataniiru. Bakka bu'aa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen obbo Hasan Abdullaahi.
Masalah lepas mereka sampai, mereka sudah mahu laksirai, orang yang yang mengisi ini seru hulu. Lebih dua cahcom, berbo ada guc, siapa marak, orang yang mengisi indah seru, bunga jemar itu ikalo.
Tamsi ani umat itu itu peratif dabersu, kesuma, ergam toni ti pelififi, warren motumma orang yang jalefi guran, mirg umat asani sarbafi sarbisi sajran, akka haji farumma itijran rata abbatanifan damam. Ummatoonni mootummaa wayyaanitiin hacuucamaa fi dhiitamaa jiran hundumtuu wal ta'uudhaan gamtaan humna diinagdee beekumsaaf dandeettii qaban hundaa walitti qindeessanii mootummaa sanyii hidhattee fi abbaa irree kana kuffisuu qabu. Kan biraan ammoo bakkoota hedduutuu ummatoota gargar qoqqoodee walitti buusaa kan jiru mootummaa wayyaanee waan ta'eef obbolaan keenya wal loluu hin qaban. Ummatoonni biyyattii qabeenya bifa hedduu qaban walitti qindeeffatanii wayyaan irratti falmaa gaggeessutti fuulleeffachuu qabu malee ofii isaaniitti wal dura dhaabbachuu fi wal loluurraa akka of qusataniin jedha.
Dhaamsi ani qabu baay'ee gabaabaa fi ifaadha kan jedhan ammoo bakka bu'aa sochii bilisummaa ummata Gambeellaa obbo Omaan Goraati.
Itoophiyaa gata qotaasarabba jizee jammaro bizuwa mataas akkotawar. Enin bizuwa mataas yaskotarow to bamahalle yakabafale na tini yadarrega. Hizbun pachitwa. Dahawunu saadgin yegambela hizboj buzu nagar samarwal.
Daamti ani dabarsu baayye gababafi ifada. Motumman wayyani irgango siyasa kabate barota kan lakof siyoto kanas ummatoota gargar kokode wal fitchisi sudani angorra kanture. Waita amma kana garuu ummatoonni Gambeellaa waa hedduu baratanii jiru. Kanatti dabalee ammoo ajjechaa fi dararaa wayyaaniin Gambeellaa irratti raawwate ummanni Gambeellaa yoomiyyuu akka hin daganne shakkii hin qabu. Dhaamsa koo kanas kan hin dabarsu guutummaa ummata Gambeellaaf yoo ta'u isaanis bilisummaa isaanii dhugoonfachuuf tokkummaadhaan ka'anii dhaabolee biroo waliinis ta'uudhaan socho'uu qabu kan jedhudha. Bilisummaan taa'aniituma salphaadhumatti kan dhufu waan hin taaneef Bilisummaa isaanii gonfachuudhaaf ummatoonni beela'uu, eebochuu, daaruu, rakkachuu, qabsaa'uu, madaa'uu fa'a qabu. Ummata Gambeellaa qofa odoo hin taane ummatoonni cunqurfamoon kan akka Oromoo, Sidaamaa, Ogaadeen, Beenishaangul odoo hin jenne hundumtuu harka wal qabachuudhaan sirna nama nyaataa fi abbaa irree wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa keenya dhugoomsuudhaaf waan hojjechuu qabnu haa hojjennu kan jedhu ummatoota Itoophiyaatiif dhaamsinan hin dabarsu.
Adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa bakka bu'uudhaan waliigaltee tumsaarratti kan hirmaatan dura ta'an dhaabicha obbo Beettannaa Hoxxeessoo ammoo dhaamsa itti aanu kana dabarfatan.
Ahun inni bakka caalan maxxan iyya tabaabaran baandilaayi nama taaggal wussinanaan na bazzi hundi faraallin.
Nuti amma hamma nuuf danda'ametti wal gargaarree bakka tokkotti humna keenya qindeeffannee waluudhaan qabsoo gaggeessuuf murteeffanneerra. Kanumaanis hojjennam. Ummatoonni keenya ammoo waamicha keenya kanaaf awwaatanii bakkuma jiranii waan isaanii danda'ameen dhaabolee mirga isaaniitiif falmaa jiran waliin ta'uudhaan isaan cinaas dhaabbatanii mootummaa wayyaanee gateettii isaanirraa darbuudhaaf akka walii isaanii fi dhaabolee bilisummaa isaaniitiif qabsaa'an waliin tumsaniin dhaamam. Eenyullee haa ta'uu eenyuyyuu qaama mootummaa wayyaanee irratti qabsoo gaggeessaa jiruu fi miidhaa sirna sanarraan gahu hundaaf akka tindhisa godhanii barbaadam. Ummatoonni yoo kana godhan umriin wayyaanii gabaabbataa deema waan ta'eef akka isaan kana raawwataniin barbaada.
Dhaggeeffatoota keenya dhimma tumsa bilisummaa fi dimokiraasii dhaabota shan jidduutti ijaarame irratti gaaffii fi deebiin bakka bu'oota waliin afaan amaaraatiin taasisne afaan oromootti hiikne isinii dhiyeessine kanumaan xumurameera. Keessumoota keenya yaada nuuf laatan hedduu galateeffannaa horaa bula.
Shouts about my belief in love. I believe in love. I see the quotes from the judges, flaws in the judgment seats in the dungeon. So don't get me wrong. And I'll say it on a mountain, say it out in public, hold a press conference to speak about my freedom.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kutaa afaan oromoo qophii afaan oromootirraa sinii tamsaa jiru ammallee akkatti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti sinii beeksisuu yaale ittaansinee kan isin biraan geenyu waggaa 27ffaa sagalee bilisummaa oromoo sababeeffachuun tumsaa waldaan dubartoota oromoo biiftuu ganamaa biyya kaanaadaa torontootti taassee kutaa xumuraati akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Bishaan mataa tuqee qotoo miinaan gahee naafuu jedha. Finfinnee sassaabamnaan Oromiyaan dabarbuu hin asirraafama. Kanaafuu hundi keenya iyyuu akkuma dhaansuu darbatti taateeyyuu kana dhaansuudhaan addee kaafee naaf sagaroosuun gabaabduu qabu gabaabdatti hin dhaggeeffa.
Bakkanatti gaarii gaarii waliin jiru jechuun namoota bakka tokkotti bakka tokkotti wani ka fulawo da dijile to mutu fanna ya roto fulo ma jinna be te ka adura sati fantaine su patte oblesi ya nura din kanya su patte ya roto fulo mutu fanna zaba mutu arale ne mutu fanna kale su patte de ga su fanna ada su mutu fanna baro su mutu fanna waye ro mo kana ni su ugara no su kati ni su yani kanya wan moro mo sabni sati ingat mata pasti jolen apalagi kena jolen tu yang mereka suam mana pasti wan mata dah akhirnya tu jolen tu yang mereka tak ni berada sama kuch lupa ni dia lupa saya ni apa ni itu ni masa kerja mami tahu aja jolen seno kaya ni seno wan tak so orang mau dugu mati mana nama hansen ni injuru beke mana nama youtube dah doike nama mana apalagi ni rendu kerana dah abang rendu yang hati rendu wan tak so orang okay tu wan juru imo na hina rata ne mutum magana da rundo kana kai take ne nan kun me kan magana kana kai take nan mutu tun oro mai mata magana oro mo akan ta damba sana ba ka tsalla ka kan ta damba mutum ne bai ta amma saddon ma sai da ni kana kadara da sai amma saddon ni ole kana ka ji jira amma sai kana su jira eh di ba mana goda waye ro mo kana ka ha eh kana mo emotionally why no no na ma gidi do chofati wal kana tin dage mo sina wani ro mo wa no chofa sina no dage ni no tuke aran tan ni nan ganna du gidi chofati kana kisa do bar chi sidira ka na de ka bu ta ke tele a to ga sina wa ma padan no ni to ko cha de to ko na mu ya ko sina wa ro mo wa ka tan tu beka mu ya ko ba kan ma dai ni akan dai mo akan le dai mu ya ko ro mi ya bi sana ba akka fatali kana tsuhana su wani madu fukenya imo wani takaka ne da su tsamo sedumali kuma to romotis hasiru fi kalaji mun shi ka abdi rufu yero to ga duka da kuma jannan wa hasu da kuma yana da yake ummani aran ta ne lubu kin ya gara shi kuma mai gama da mun kuma mai kan ruwa ita da baka kana da ita dinin ya Allah ne makina mu bani da Allah sirra Allah banki da mala kan yi kakan na bai ta duka to mun to mun maka wan kan ruwa juru ta ya fito faji yasan juru sai kan ne sai duwa ne ba da haka yake Allah ki duwa ne ta da sinista kana ku me ne ki arranta ne an kuma na suke kunu yaro ce fa kauye da ka kade sai ka amma ne kai kun kauye ba ka takka me nan ne ko kauye mu takka takka ne gargara kauye ta kallo fa ga ta arranta ne magara gara ce sai kauye ta kabitu ya tunu nan ta kwat me kan ga huda kuma ta menti we wali bar ballama wali sai ne yaro ta fa mu dubanna kauye ka kabinna gargara ta gona arin sai biri ale kuma ta kwa ga ta ne woni biye ne kun ni san gargara ta miki bai sai gargara san tau sai ni dolara to koto koto bullu darbinoto irra mala kabu abu sa kuma ta kanye sai bille aran da ne a dufe kuma ku da kin ne a kiti wani kabu kun ne woni biye ne amma le ni mu sai da ne ki sarra ka tarnya na suba tarnya na la karnya na a ci suba tarnya na jira tarnya na o sarra bi da mun le nya tarnya na bai sai wani takalle ta bu to koto kalle ta to annan duniya to maran da bi sai kai sai wa gabu wa kana tirrafu wa me isani mo nya bi sai da bani fa ta da bani bi ka ta da bani rahanu ta tigiru kana da bani bi du'a jira lubu dan awal sai da bani ta Allah ta yura bai sai sanya ta jira dole sa tanafu me arranta ne mu tange sirru kun ballama mal wali sai nu dan denya numa dufna numa demna menu ti arrange ajurukun mal ballama wali senu dandenya dolara ti bato ko ballama buja to ko ti wali musne buja wali dufnu wali fiduni dandenya hi mo ko be sanu ga ko sanu dan ko tani sanu ti fakki tani arran tani wali ajurukun ti fakki tani awwe ta kiti san ti hanke ajurukun tramure ballama kana wali senne addaya wali dandenya ga mi da kana ku me na mu siya da ya ku wani ma ji swali du sille be ko du ce du na ta ke ne ka kana akrabu ne ka ne be ba da ma kana an bi a du ku na ka ta ni banda mo ni ke ne ta ya ku kan nan ja fakki do kan ne fakki ta ne wan ta banda mo ni ke ne wan ta ko ne a da ya ne ummata ke ne kale ku da ha ne na ma ji du a be isan ta ne ke da kan ne ma ka sa ni ba dai san ne akamiti a masjid kam wa ne kabar orum man tu ne wa na me si dirkam oru ma jira kadi jira dirkam ni oru ma sammal ka gudu kam kadi no oru ma da mal gudu dande wa lama tadam ba ke brikiti kadi da mal gudu kam oru mo da imo dirkam ni oru ma to ma su da jira dirkam sam bo hon ka ba o so ni jala ni dirkam sam bo kam takka takka ti maka mata kulab ya tanak na mu wal bayna mo kam ta litti kam fu danne taw ha taw taw ba to ha ko han ku ba hana wali yana demne oro ma da dirkama sani ma gudu dande ni kadi da no ma gudu dande ni berre adana ikannu maka orang mal apa batannya tiennya nuti orang mo buat tak kesedaran itu bete itu kalau orang
jal garbi nure guyara waldan biftu ganama toronto da inde fama ogadi gidemi torba fata galle bisu mawro mota be facho kopi kopi tan ratin sinarge me duran dirta kopi kana kami tagata
gumat kopi hum kopi bare dara dubartoni bipakanan gurmani ga gurmani be turani gurmani bipakanan imamani kapso romo agali bisuma romo jabel sudah yeu magabab du kesse andafa kaani oke kana fakat bochu sami kana lebu gadama
gama bratine yero amma halle media dina guyada guyatu matakenya gurradu chajra jajam chajra garu samni kankenya rakina gudda ke tajra media len gama kanan balatani rakina sabakana sabakana baranga hanu balti sanyo je chai wetu akka dinni tabakna ratu je chai ana mo mal tan kafte kana jujju da mo mal tu gudam ko ba
ega media le ne dun hero dura jara ma wan isan ba tunda di tu te sat yo hala rakisa te ke tu ti pisani tha yo dange sani tan danga sanki sa bauni irako isan sta ata umu media le umati yo lalle jechun bigete safa yo no do biste gehen san kenan gehe gudan ke satu ga saba oti ane je saba on is always gafa umanni oromo rakko ajewa ke san lo bigafa sagale to kole kamne kambuja jila haga ras ge gafin injo garo kan isa boda ega lani kata am sabaw fakenya arra ta taba te arra mata te dalugti midian le na dadda arra ta taba ta usar ta sabaw du bodete du bodete usar ta ye ta sabaw yesu yesu usar ta fakenya yo am war kra tv 5 kra nak magar ruhan yo wan mo no jabdu de barsan le sara ko tisu inni mo isan le sara ko tum ba buan gatte motor mo tisu motor mo tisu ba ha tum duwe cho want to go to think ga kuma ga ruife ganna geha godati de majirani fundro mo ga fa hormon jabate media sa ga fo wajani kele sa da rote sero da ba bu suka de su dan de man ni chuti media le da da bra da ba chu gel ka beti ha la ma chu ba ta bu ku di jira ma de mai to e ga kana ala tisi ha la ma abso romo di mun romo yo man tan ka yese jiru ra kai akka barbadani ki wa gutin yo media ka saba on kai rapota ay ka mal yo asi wa gut kan ci ko mata yo kan gut kan ci ko mata yo kan gut ha taw mo wa wol mi dela wa wol da wa mata gutu taw rat e o jechun e ga barbadu sa dai tura kan arra hali tiko khalafate isa borma jemata
yesu nibra sagalen bilisuma oromo waran bilisuma oromo gurrita dagetinsa media kana duwat kambran kabu akka iyala jala papacham sana jala sanan kabu waran kun hala umman nabiyya ala kay tajur hala umman nabiyya kay tajur halli sochi dina kara media kana dagahu kun akka yero yerot media kun ranchin ne sati sudaf gahin to kon to kon oromota ke tattu umna qabanu bakkeeranu maltau qabai
kun yana kana to ka to gurti sabao de gero bi sabao wan namne mati sabao wan bujina garsi sabao kana sabao umman matajiru mara besatu wor alaje yotinna de go yetti go lara to kopa sudan akka yero uya sabi wa shani ke kadar yo dan ga mi toru bangutu ati to koto ko akka dadu dan do godu to regira ite kana bimo umman e uji saba uda akwan ranje kadu nan ni sitin barbaci sun walla bajiru baratira rakko dadda ke sabi ni abiani isan kana jaba tani akkete bani yeron jabalame woran ni bulsuma romotis hoji hoji chaji kan iha baha dage kan baha iha dage kan kaba tibat kan tibba iha bat kunund marte ka wal dage dendo sagalen tu sagale mukhesi tu hoji woran hoji tu yero yero kan dabar saji saba o of duga da ni dana dada kan jirani imo saba ora umata le dage saji ru kan worana na no gurale je buda gisa gure kanaf wonni kuna ta je bate tisufu ummani bakajiru saba o gargaru dirkam saba on gargara di dira fatu len reniru sala ha to mo ala yurra ga fatu ni kamare bakati ga fatu maniti akka gargar sa dia ummani kanani e yo den da minam ni bi famurna ta da tin jarame saba o sagale sati abun sana rati bubai akka wandan dangoran dan su da wasu
e kambrai yeroma mo nanoro miatti afan oji ke tattu gudina harar gelita magala ciro gudina shawaka ba nanno salale nanno bulchi nanno finfineranu waraka adama bishoftu lagatafo sabata dabalatani afan oji afan marifata ajraida akoro moto ko tuma tuni tiraga
inni kuni dugati daga ama kudda borom wa hato mo jere biye gu tuwar kaga ban anga mal kan kan ko foto tan biye gu tuwar kaga ban guam barbade e ro barbade ni to gotu da hiri gu tu gi be gu tu ka waje to malif na moto tenya jere ka sani ko jusu be be ka te wala wala la ko jotu ni ru be ka ta e jabi ko ro jotu bi jira wota e ro isan deba kana ma ta ko jotu ta e lalu jere da ru bi ko ni gele bijuma gutu yi jiru dan yo barbata ni ko mata jinne ka sai ni sai boru boru mi ma gutu yi ko ta ni jiru dan ni barbata ti grai le je jiru dan ni kana mo umma ka ne kai falma tu ga sir ama warana yo kan jarma ko farra e gutu ran ni bi ye du ga bi ye umma ni ifu man kai fintu amma kar ma yo ta warana palestine kan lo la di ijolen din tuma na dadda go sun kan jarma to ko woli ti ga kam ne ana fori sai lo ajare ti dai chu gerre ko kan ta kana tawda dan malira o to be kan malira woni ko na kase kana orumo sa ka orumo to ko tin murti fate ka e yo abso mata san gone e ya ga mu kan kana oli fit su asli mai ki kan oli du faji rai tu kana fe e makala maka magala le di jiro in makani sani ko fayu so tan kan baye na magaddi su worri samayawi parti ala esan fo asani ngad ala chekana ta timal jira umman urumo duru badiya jira ta jira kales badiya jira ta atas badiya borus badiya jira magana le tiesa ka jira tu want a bit kane makalle na ka jira mu ha kiman sete ko ko falmatu kamna jani ala sernan fa asani jira mu yani ni beti wato ko jeni malifi kan ka zan barbada jeni kanafi wanka na manni ka e farmaci aba jarmotin mun ci wala ba finjani ta biye ke su su wanka kana da su go gitu aba ne su sani mata kara na ga ta ka kara na ga ya tudi ta ani su macal jalin su wanka san fuda ta jechu mun kara na ga ti mata ka hirira ba wadu mal bu kun kara na ga ko bi kara na ga ko ji san kaburai male ka su mai ro isan filma ta goran ibarra dubbatu mu ne dan o tubbe kanu bakka me ka bakka mu aman warren islam ga hormotin jahar mun su tubbe kanu bakka me ka ta kanu wan
Adifantai gubana duratetu walda biftu kena masoronto agale blusuma oromotif rafi dari sana gusus wan wargan tadi galatoma
payasa isinile tukaninu arkamu kesanisi wan cekimu kabajani galatoma galata gudang kata
adifantai waldan biftu kena ma guyata mdekama wakgarik demi sorbafat agale blusuma oromotaba biftu kopi akan miragata e gegetera kanaf marketing kakate
kanaf oninu kakase wan matoko wan radio na kanati godu qabne jenne oromon is gargar san malen qabdu wal male homan qabnu jechadani walitti biftun ganana wanne wal mariyanne kana qopaisu dandeni jecha
egana kuma be kammo ojene media ke tatu qabto tabato ko te falan murte tara eta kana ofratti ubattani kana gochu ke sanitti marketing tiraga
gamachu guddan tiraga ba wanda denyo asaka nyabra da bacho da gamachu guddan tiraga ma hawite nya jarala onne ge saka enu jechu gargaru barbanna nuti obre na banne kabira kabira da bacho le ninjiru kana fi gamachu guddan tiraga ma de tisti
akuma bekamu akuma ma documentary okanimo wanna unde fama sabawra kabe amma yero amma tike tanjuru kan suradan degerame kan sagale dan degerame mulate ketatti jalqaba buura sabawrati dubarti ketajirti sun yero san agartan amle mali sinit dagame dubartonimo gaye san qabso bisamma woromo ketatti bifadda datin qabatan maltaw qabat
wanne agarre du bare dara du bartoni sagale barisma oromo ke tetti qode fudachun sani du bare dara ammo du bartoni kenya akbar bachi tutti sila akbar du bartin bakata kange sitti gahani hojje tani miti reje jabani o miju chala yiti dubartoni qabtota ka kaysi onjiranne qabtot dubartin kaysi onjiranne dubartin qab kangaw jidam kana afun yiti dubartoni onni sila kaysa qammi jabeenya fi guddinan bekuma kenya hundanu bukeda banne aka dubartota ti jabanne gargaru banne
ade fantaye yaroke sanis makarage fatota kenya tin radebne galato masininja
fayata fada isinis gananike sambili summa dan chinja
Karang balin, it's again good to see.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne kan sagalee bilisummaa Oromoon kutaa afaan Oromootirraa isinii tamsaa ture asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha injifannoo uummata Oromoof.